sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bi ihsan ila yawmiddin sawawachti wa Allah asebengera nokusasira ku nabbi wa fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oluvanyuma lw'okumwebaza ebyengera Allah byatuwa kitabu sala kitabu as-sala tukyatambula n'amasala agakwatagana kusala yoyo ali mu lugendo salatul musafir esala yoyo ali mu luki mu lugendo twalaba mubalaba baba basomero kivulu kyabaana basomero tuba twakamala obwogera ku balabi ndabi mbalabye mu ssomero baana bamwe baabo wallahi ogenda mu masomero ga senti ogenda mu masomero ga senti okusaazaayo imaamu waabwe n'agaa nti abaana balemeddeyo abamu balemeddeyo bulemezi naye nga bakuwadde obasaaze rumu gye bakuwadde ennene bweti nga masigidi ne bakola layini eziwera nga baana b'abasiraamu n'akugamba nti bangi bakoze batya balemeddeyo naddala abawala gye bali abaana bammwe mu masomero gaabo abasajja basoma kisakyula eddiini mwagidduka eddiini oleeta muwale mu muholide n'abakwatamu mu alifu n'ebbaawo mulide neggwako nga ne nyukuta ezo tazaatudde bulungi noga asoma eddiini mulolidde mwabamanyi bwe muliwoza mu maaso ga Allah wallahi mujja kubuuzibwa ku baana eno ku duniya oyinza obutaba babibuuzo naye yaumal qiyama abazadde bagenda kukola ki kubuuzibwa ku baana mwana musomesa eddiini bwakula n'agivaako goba wejjako dde omusango mu maaso gaani ga Allah agamba omuwandiisi twalaba okusaalira emabega ga imaamu nga mutambuze twagamba tutya singa osaalira ewa imaamu nga mutambuze imaamu nga mutambuze yasaala ebbiri oluvannyuma abagambe nti abange musituke musaale mwabe omukitundu era akabbiri olw'ensonga ffe tuli baki tuli batambuza amakulu nti gwe ow'ekitundu osaala nnya nojjuza eswalayo wabula imaamu abeera abasaaziza asaala mmeka asaala bbiri ate singa omutambuza asaalira emabega ga imaamu ow'ekitundu kitegeeza imaamu agenda saala nnya masala twagalaba nti naawe omutambuze tokkirizibwa kugamba nti nze engeri gye ndi omutambuze swala yange kangikomye wano nosaalako bbiri nobaleka nga bo bakyasaala eyaabwe olina kgenda na imaamu nosaala mmeka nosaala nnya nojjuza nojjuza eswalayo amasala ge tugenda olabako olwaleero kigamba hal tusalla annawafil fi safar kibuuzo abaffe kikkirizibwa okusaala esswala eza sonna ng'oli mu lugendo abaffe kikkirizibwa okusaala esswala eza sonna nga naawe oli mu luki mu lugendo waliwo esswala eza sonna twazira bajati waliwo esswala eza sonna ng'ogyeko ez'empaka ettaano mu swala ezo ezessunna ezimu twalaba zirina ebiseera ebyaze ebyeyawulidde ebikomeke nga tokkirizibwa gisaala mu kiseera kitali kyaki kyayo ne wabaawo n'esswala ente ezirina ebiseera byazo nga bite twaziraba kati salatul idain esswala ya idi ebbiri erina ekiseera kyayo kikomeke olwaleero oli singa ayimirirawo n'abakuŋŋaanya aga ti mukuŋŋaanya ekola kikusaala idi ogisaalayo oyinza ogisaalayo idi eyo nkya lwakutana aga bannange ku makya mukeereeko tugenda kusala idi adhuha temusala lwaki sikye kiseera kyaki kyayo buli omu amanyi nti idi adhuha ebeerawo mu kaseera akatuufu akaayo era ne idi lfitiri naye ebeerawo mu kaseera akatuufu akaayo newabeerawo eswala ente ebiseera nga salatu dhuha ebiseera byayo bite naye nabyo biriko ekkomo okuva ennyo enjuba lwevuddeyo neeyakira ddala ng'ogiraba mu bwennyini bwayo mu bujjuvu bwayo tandika okusaala salatu dhuha neetambula saawa ssatu saawa nnya saawa ttaano saawa mukaaga mukaaga awo kale enjuba kasiteebeera nga etuuse mu makkati gaki geggulu ng'amakulu ekuteebeddemu ng'omanya nti salatu dhuha ekoze eki eweddeko hakadha wetwalaba eswala ezo eza sunna kati wano kyabuuza nti eswala eza sunna zino ali mu lugendo zimukakatibwako okuzisaala singa abadde mu jjumbi ze kasunanu rawatib ngeeraako ekkumi nemmeka ekkumi nebbiri kabuliya naani ne baadiya oyingidde mu muzikiti naye oli mutambuze osooka osaleyawo kabuliya oba osale ne baadiya kyekibuuzo oli mutambuze wagenze eyo wammwe ku kyalo obadde musaazi wa dhuha osooka osale dhuha oli mutambuze tuli mu talawiya onoogenda osale talawiya kuba ze zimu ku swala ezaki eza sunna obadde oyimirira qiyamu llayi omutambuzi asaala qiyamu llayi oba mukitegedde ekibuuzo ikhtalafa alulama wahakadha ne salatu ljumua amasala era gayingirawo ku salatu maatha eswala yejjuma jukira nti kufa abasajja yatteeka kumwa abakyala oba oyagadde kyekisinga nojja n'owuliriza ne kuki ne ku khutuba naye wosalira ewaka dhuhuriyo eswala yeba nki eba ntuufu era ekibuuzo kyajja omukyala yabuuza nti abange nze ndi waka ninde bamale kusaala juma nange ndyoke nsaala edhuhuri yange lwaki akibuuza alinanye masigidi bayazinye ku muzikiti naye agamba nsooke mbalinde basaale ejjuma nange ndyoke nsaala eki dhuhuri atumugamba kasita akaseera ka dhuhuri katuuka ne wabeera nga ejjuma tennayimirirawo bwe weesaalire ki saala dhuhuriyo akaza kati ku jjuma abasajja kuffe yatteeka naye omutambuze amasaala gakyukamu nti nejjuma omutambuze temukola ki temukakaatibwako naddala nga musajja naam agamba omuwandiisi ikhtalafa alulama fi hadha almasalatu abamanyi baffe bayawukanamu bayinamu endaba ziri ttaano ku masala ago abamanyi baffe bayawukanamu ebigambo bitaano ku masala ago abafukirizibwa okusaala eswala za sunna nga naawe oli mu lugendo abamanyi baffe bakyawukanamu ebigambo bimeka bitaano ekigambo ekisooka kigamba maniu almaniu man salla nawafila fi ssafa almutraqa maniu min salati nafila fi ssafa almutlaqa ekigambo ekisooka bano bagamba nti tekikkirizibwa kusaala swala annafila ez'obwa sunna fi ssafal mu lugendo mutulaka ebbanga lyonna tokkirizibwa kusaala swala yonna ya sunna mu luki nga naawe oli fi ssafal oli mu lugendo wayustadallu lahu bihadithi ibuni umara radiyallahu anhuma obujulizi bwe beesembesa ye hadithi yajja fi sahihaini bukhari ne muslim حديث يا ابن عمر رضي الله عنهما agamba nti natambula n'omubaka waffe Muhammad falamma araahu yusabbih fi safal, baka saamulabako ng'ayina esswala gy'asaala eya sunna. Waqala Allahu azza wa jalla, atenga yagamba Allah waffe, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana, muyine ekyokulabirako mmwe abasiraamu eri omubaka wamwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam uswatul hasana, yani qudwatul hasana, kyakulabirako kirungi kwebyo byonna bye yakola mu buwangazibwe n'ebigambo bye mukoppe ebyo. Kati wabanga sahabiyu Ibn Umara atugamba nti nze naliko n'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi safar, mu lugendo naye saamulabako ng'asaala esswala yonna eyaki eya sunna, wabula yasaalanga zaaki za bwatteeka. Kyekigambo ekisooka kirikaani sahabi yayitibwa Ibn Umara radiyallahu anhuma. Qawlu thani, kigambo ekyokubiri tugenda laba ekiri rajih oba ekisemberedde amazima. Kigambo ekyokubiri bo bagamba nti aljawazu lmutlaqan, ekigambo ekyokubiri bo bagamba kikkirizibwa, tekiri mu njawukana, kikkirizibwa okusaala esswala za sunna nga naawe oli mu lugendo. Zisaale, zisaale toyina tovunaanwa. Wabihi qala aljumuhur alulama, kyekigambo kyabamanyi abasinga, kyekigambo kyabamanyi abakolaki abasinga obungi, balabanga okkirizibwa bo bakita nti eswala za sunna okkirizibwa zisaala nga naawe oli mu lugendo. Obujulizi bwe beesembesa baleeta ahadith al-aam ezibuna ku salatu nawafil warawatib wa bisalati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam adh-duha yawma fath wa rak'at al-fajr hina namu hatta tatra ash-shams. Obujulizi bwe baleeta twabulaba bwe twali tulaba eswala eza sunna, bwe bujulizi bwabwe nga bagamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yasala nga eswala za sunna mu lugendo, ne sunna norawatibu ezi kumi n'ebbiri, ne swala ya dhuha yagisaala yawma fathu makka, olunaku lwe baggulawo ekibugaani makka. Wa rak'at alfajr, era yalabibwako ng'asaala neera kabbiri hiina naama naamu hatta tatura ashams, mukaseera webebaka okutuusa enjuba lwe yakola etya lwe yavaayo. Lumu baali mu lugendo nabbi n'akuba otulo, ne basaba ne bakuba oluki, bagenda ozuukukanga enjuba yakoze eki, yavuddeyo dda. Qawlu thalith, kigambo ekyokusatu jumuhur, teyalisitinga bamanyi naye yagamba qawlu ljumuhur, kigambo ky'abamanyi abasinga obungi. Kuba nina saagala bazza mubiri jamahiru lulama, kitegeeza ki, ne jumuhuru lulama nakyo kitegeeza ki? Kibuzo ka jamahiru lulama kitegeeza ki, ne jumuhuru lulama kitegeeza ki? Guno mulundi gwa kusatu nga nkibabuuza ninkibaddiramu. Qawlu thalith, mwakiwandiika buli omwana onyeyo yakiwandiika. Jumuhuru lulama ne jamahiru lulama. Ate jumuhuru, jamahiru ne jumuhuru. Opposite. Temunta vula tugende ku kigambo ekyo kusatu. Aba kusatu bagamba jawazul mutlaq at-tatawu wa man'u min ar-rawatib. Ekigambo ekyo kusatu bagamba okkirizibwa okusala eswala eza sunna. Okkirizibwa okusala eswala eza sunna zonna. Wal man'u min ar-rawatib. Tokkirizibwa kusala sunanu rawatib. Eza sunna ezisigadde zisale. Kyekigambo ky'abantu. Naye swala ezaaki? Sunanu rawatib zo zikola otya? Zireke. Amakulu kaburiya nani? Ni baadiya ezo zo zireke. Naye ezisigadde kola otya? Sala. Tahiyatu masjidi gisale. Dhuha gisale. Talawiya gisale. Okujjako zotaina kusala kaburiya ne baadiya ezo zitumanye ziyitibwa sunanu rawatib 12. Abamanyi abakiriko, abamanyi abakiriko mwemuli ayitibwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah owokubiri wa tilimidhihi Ibn Qayyim, Ibn al-Qayyim. N'omuyiziwe ayitibwa Ibn al-Qayyim. Abamanyi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Wandika Ibn Taymiyyah. Umanyi mukoko utivu. N'omuyiziwe mu masala ga fiqhihi ni aqida Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim rahimahumullah jami'a. Bagambye kibbo okkirizibwa okusala eswala eza sunna naye tokkirizibwa kusala swala za sunanu rawatib. Sala sunna ezisigadde mu swala naye zineza sunanu rawatib. Qiyamu layli yojiyimire naye kaburiya ne baadi yazikola otya? Zireke. Ezili kuswala zine ttaano. Ekigambo ekyokuna arabia bagamba mani'u at-tatawu'u bin-nahar duna al-layli. Ekigambo ekyokutaano bagamba tokkirizibwa kusala swala za sunna ez'emisana wabula ez'ekiro kkirizibwa. Tokkirizibwa kusala swala za sunna emisana.
Sunna
ez'emisana. Wejomanye swala yonna nga ya misana naye ng'egwamu za sunna bano bo ab'okuna bagambye tokola ki? Tokkirizibwa. Wabula duna layl. Wabula ki ekiro okola otya? Okkirizibwa. Wastadallu lahu bihadithi Abdullah ibn Amir. Abdullah ibn Amir anna abahu akhbarahu. Abdullah ibn Amir agamba nti tatawe akhbarahu yeyamunyumiza bino. Amakulu Amir yeyanyumiza bino mutabani wani Abdullah. أقام أنت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى صبحة بالليل من السفر على الظهر راحلته. جلب النبي صلى الله عليه وسلم غسال الصلاة السنة زيشرو بالليل يشرو من السفر إن يالي مروتي إن يالي مروجيندو. حديثي توف نعم حديثي أبو توف وجد ته ivakulu rawahu Imam Bukhari na Imam Muslimu. Abamanyi abakiriko wano Sheikh teyabaleeta naye ng'ekigambo kyo yakikola ki? Yakituleetera. Ekigambo ekyokutaano kyekisembayo ekyokutaano agamba mani'u at-tatawu'u ba'da al-fariidha wa jawazuhu qablaha wa fi nawafil mutlaqa. Kigambo ekyokutaano tokkirizibwa kusala swala ya sunna ba'da fariidha tokirizwa kusala swala ya sunna oluvanyuma oli swala yobweteeka. Tokirizwa kusala swala ya sunna oluvanyuma oli swala ya yobweteeka. Wabula nagamba wajawazuhu qablaha fi nawafil mutlaqa, wabula okirizibwa okusala kaburiya z'eswala ezo ez'obweteeka. Ye bwatyo bwakirabye amakulu kaburiya zisale ez'eswala ez'obweteeka, naye baadiya tokola otya? Baadiya tokola otya? Tokirizibwa okusala baadiya, naye okirizibwa okusala kaburiya musunanu rawatib au musalatu nawafil. Bamanyi kya bakiriko, omanya kiriko wa huwa madhhibu imamul bukhari, imamul bukhari fi sahihihi, imamul bukhari ge madhhibu ge yeke kigambo kye yakola atya kye yatambulirako imamul bukhari. Kwa hiyo kigambo ki abamanyi we bakinyowe bagamba nti nabbi akugambye okirizibwa osala ku salatu dhuhuri n'osalira akameka biri, kale lwaki otoola salaamu ate n'osituka osalira akameka biri ezaaki eza sunna oba eza baadiya? Swala lumunya dini ekuwewulidde ekugondeza kati alaba nga okusala baadiya la wabula okusala kaburiya yajuz. Qultu sheikh nyini kitaba amasala agamaliriza bwati agamba nti al aslu fi hadha thubutu salatu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam li rak'ataini qabla al fajr fi safar. Ekigambo ekituufu al aslu ekikulu fi hadha ekikulu ku masala ago thubut salatu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam li rak'ataini qabla al fajr fi safal. Ekigambo ekinywevu nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyakola ng'ali mu lugendo yasalanga eraka bbiri eza ki rak'ata al fajr ila kabiri nga fajiri tena kola chi nga swala ya chi iswala ya chi ya subi tena salibwa chichigambe chili kwa buchi obunywevu. Amakulu yenali mu lugendo izi ila kabiri zazi kola atia azisari ya nange mbaga amba era nange mbaga ku masala gano ekigambo ekyakulembedde bwe tugatana kino okirizibwa mu lugendo okusaala rak'ata al fajiri, naye raka ziri ezisigadde kaburiya baadiya swala za sunna ezo zikola otya? Oli waddembe okuzireka. Wallahu alam.